CK Music Promos.com.
Kashugan Records.
HKI Killer I King.
Who that?
Mary Sun on the deck.
Van J. Baka good dick talo. A boy Lishani. Let's go. Magai diva kuno, magai diva kuno. Kuno kwe wapida kembu chiko nyuda mbuno. Magai diva kuno, magai diva kuno. Kuno kwe wapida kembu chiko nyuda mbuno. Ni Batman bless. Hewe, hewe. It's Batman bless. A boy Lishani kembu Batman bless.
Quidem, quidem, quidem puno.
Batman bless. Kuno kwe wapida kembu Batman bless. Magai wonse baguada. Nyedede achani chisi mfolo kakutana. Belasco na tunke da green mshanga high vala. Brony after high jet guy for pena taba. Mbwela mwisha mtu wanga kuno kwe wapida uzile tenera. Mbeze kama kole wana badi pemesi pande usupema. Mwe ulidi mtu nturu usufu na pakati kupange chidema. Haikina ndiyele kosuo na patepo na potra jema. Kuno ni badi vima penesa olo kumfu. Futi matrenesa ndada matisa kida ote ndye sisi la pressure. Welcome buddy ghetto ndine nidi kwa mebreza. Leta leta choki witi let me do breza. Tina wakai furu na maplanga territory ndine master city. Gona mpaka kwacha mwambo kwatu ni disaster. Tinovuta kutida kwacha miroroza kwatu ni party. Siku chaka chaka deliration ni mwacha kembo kumanja na bimba kwa kati. Magai diva kuno, magai diva kuno. Kuno kwe wapida kembo chiko nyuda mpuno. Magai diva kuno, magai diva kuno. Diva kuno, kuno kwe wapida kembo chiko nyuda mpuno. Ni Batman bless. Hewe, hewe. Batman bless. Kuno kwe wapida kembo Batman bless.
Kwidem, kwidem, kwidem puno.
Batman bless. Kuno kwe wapida kembo Batman.
Mika fika wama taba ndine mvula. Flow very soft, simple nga gero ikafengula. Siva za kula mitu ni wafaka mbox kula. Kuku fresha sicho vutea ni nakula na misula. Ficha ni yotula odipe cash susa kula. Ama ni mvesa mushe rapa je. Ni mula kunikwida ni patari jani semu kurwa pula. Vazi anga dote di no space ni ozula. Bwela mushe kembo kuno waiti mabula. Nga watu mpazana futi kembo no kwa pula. Na pieza na sana sini ona oni pula. That's why nambo futa munga ni unga valunda.
Magai diva kuno, magai diva kuno. Kuno kwe wapida kembo chiko nyuda mpuno. Magai diva kuno, magai diva kuno. Kuno kwe wapida kembo chiko nyuda mpuno. Ni Batman bless.
CK Music Promos.com.